Your love is the sweetest. This is Agasta production.
Nze nalisi chimanyi tiwali yo wabasomanga naye tebakola nate emirimu jabula omulungi kalala ng'obufumbo bwalema anti ezadde lyabula omulala ensimbi yazikolera zawera naye yo mukiro teyebaka omusayi gwe ya sadaka asula logosa na sitana muwalabanya nawuliranga bagamba mbu alina ensimbi abaali na byonna obwo bwali bulimba laba ensimbi omutali katonda zikufukira ekikolimo laba bwe zikusuza mu bbaala buli asanga natwala oyolekera ntaana negeyena neyasama
nzikiriza
like a bloody ghost man. I thought I was wise. I'm a little boy simbi na malala gensibi na alibi bade bintuti na yobula mubwe nonga unyigiriza ni watali mukwano wabula obuchayi na abantu bayo babulu amazima buli omu akulimba nga bwalaba abalogo n'abafuuse nobe bafuga simbi abali na byona obo bwali bulimba labe simbi omutali katonda zikupokere chikolimo laba bwe zikusuza mubala buli asanga natwala oyolekera ntana